kubonabona kwa mutukirivu kuba kunji naye mukama mulokola mu byonna kizudde yesika mukama asanga ebizibu naye era mukama muyamba ono katonda taswaza bamulinda ekyombo kwe batudde ne bwe kiba kisensebuka eriiso lye yagamba liri kwabo abakimanyi nti ye anaabayambanga waliwo abatabuddwa eno neli n'okola kino na kiri byonna nga bifaamu mujje tukole eddiiru ne yesu ey'okumutya n'okuweereza nga ye manyi nga walibeera w'olunaku lwali kubbulula mu bitomi bonna babadde bakuteregga ku olwo balikulaba baligulumiza katonda
sisobola munoonyoono nenviiramu awo
nedda nedda
tasobola nakuŋŋamba ne ŋŋondera bwereere
ogwomuyaga gwempitamu ekyo kigezo sikititte
era nkimanyi
okuyita ebigezo banantikkira wakati mu luyogaano
oyinza utasobola kugaana setaani okujja kukutawaanya kuba ne mu bayibuli obasangamu bangi beeretera oluyogaano Ibulayimu Isaaka ne Yakobo bannaffe babiyita mu bingi ne Musa omuddu wa Mukama ne banne nabo tebalusuka oluyogaano Kabaka Dawudi n'abalala bangi nnyo setaani yabajooga nnyo olaba te katya ne kabajungira ono Yesu naye ne kamweyimbamu kasotya mpola mpola okumusosonkereza ajjukira kayakava okusiibaana naye mukama yeebazibwe ekigo kye yakakuba kirirwawo okusangukawo setaani bwakulumba kyabulijjo afungiza mutandika okulwanagana that's life mwatulwana n'omulabe wo obuwanguzi bukuwereddwa
sisobola munoonyoono nenviiramu awo
nedda nedda nedda
tasobola nakuŋŋamba ne ŋŋondera bwereere
labayo nkimanyi
omuyaga gwe mpitamu ekyo kigezo sikititte
yanamba nabangawo
okuyita ebigezo banantikkira wakati mu luyogaano
nina omusajja
nenviira mwawo
nina omusajja
tasobola nakuŋŋamba ne ŋŋondera bwereere
kuba nkimanyi
omuyaga gwe mpitamu ekyo kigezo sikititte
yangamba nabangawo
namala kuyita ebigezo banantikkira wakati mu luyogaano
www.mp3ugandanmusic.com